mwaramutse neza dususubike waruzi ko dususubike zose zisanga ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com gususurutsa abawe kandi koresha Facebook vewa radio yacu cyangwa address radio yacu @gmail.com uduhe nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara
nitwa Niyosenga Claude ye mu Bugarama niga mu Ngoreto gatumba ndatasha Vava ndatasha Serine ndatasha Yvonne ndatasha na Jori ndatasha na Eric ndatasha Ezai ndatasha na Oziana ndatasha na Jaha ndatasha na Sosteno Sizira rya Burdoge mu Bugarama ndatasha na Desingo ndirimbo matuye ni The Top ya Meji
You're depressed. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Chani Mombasa, Vande Mombasa, Tutahi Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl, the way you whine and charm my roll. When you go down low,
I like it.
Go down low. When you go down low, don't you hurt too much. You over when you're done. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, babe. Tell me when you're ready.
At the top, on the floor.
Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl, the way you whine and charm my roll.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse inshuti n'abavandimwe
kwanza shema na Patrick Liberasirazuwa mu Rwanda mu karere ka Bugesera tatashya abavandimwe banjye bari mu karere ka Kirehe murenge wa Gahara ibintu bya Patrick leta ya kuri Thomas Nawe neza muri Chantal turi kumwe mu Bugesera abandi bambi kuri iyo zina batuye indirimbo ya Rugamba Cyprien yo mwabona yayo yose murakoze
yewe ndi umusaza nyaminaga nanjye abahungu b'abasirimu nibareke tujyane muri kabare ndazambire kuri izo sinzizira Ibangamba gume Uyada Wikabya Yumeja gusa zitanduranije cyane
yewe ndumukecuru rukukure na biro yabahungu ndashinye yamiza ngoza wenye sitegeka bakazana bace bugufi banyumvire uwanza jyavaho
uyada ubikabya Imeya gusa zitanduranije cyane ndengeje imyaka ya pasiyo akazi nawe karanyinjije nzarinda ndenguka nyigakora abatoya basiza n'abaceceke nibare bahetse Oyada wikabya Imeya gusa zitanduranije cyane
Yavutsa abapadiri bacyaduka burya same yashinze mama nyiki Abatungwa na yemwe ngo nakece kandi nyivugira nyihagaze Ahubu ninjiji
Oyada Kimenya gusa zitanduranije cyane Mubanya mupira je nari bena Natindi bite gori kavuga Nurni maratora nyanga sigara Nguni imyaka mirongo ine irakabije Mfanyi bitego
Oyada
wikabya Jumenya gusa zitanduranije cyane
Mfite umukobwa nibyariye naramushyingiye ubarubatse Nta nubwo ajya yibuka ko ndi nyina ngo mu kwezi yansura ntarenza kane Ntabwo anyibuka
Oyada Jumenya gusa zitanduranije cyane Nashatse umugore ndarutaga None aracyece kandi nyize Nzashaka umutoya mumuharike Twe tugende umukecuru amenye urugo Numva iryo raha
Oyada
wikabya Jumenya gusa zitanduranije cyane
Ewe mfite iperu ry'abuzukuru Abuzukuru zabona Bose barabisha ngo banyandike Bakame ibikwembe n'imishanana Aho kumije ipo
Oyada Jumenya gusa zitanduranije cyane
Ijwi rya Amerika dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu Duhe numero yawe ya telefone maze tuzafata ubutumwa bwawe ususurutse abawe
Umukiza Efrem Vuka mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza ariko ubu ngubu ndi kubwira ku ijwi rya Amerika ni mu Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro nkaba nshaka gutasha ndibuka kwa David uri mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza akaba ari umunyeshuri nkatasha bagenzi be bigana nkongera nyibuka bashiki banjye bari aho ngaho muri Buhinyuza nkatasha mama na papa baherere mu ntuza mu Cankuzo muri Mishiha nkatasha bashiki banjye nabo bari kumwe n'ababyeyi banjye nyine Wongera nkatasha Aaron uri muri komine Buhinyuza ku musozi wa Kibimba ubwo nawe ni mu ntara ya Muyinga nkatasha niyo mwongere nkatasha n'umufasha we nkatasha Yumba Zira nari kuno babaza nkatasha mwarimu Miburo nkatasha Esperance n'Indorera nkatasha Sandrine nkongera nkatasha Nadine nkatasha Bikorimana Marie nkongera nkatasha rwose n'abo twiganye bose nababwira ni bakomeza gihe cyiza ariko nitorabakumbuye cyane kandi ko nubwo twakumbuye nyene tuzabasura kabisa muri 2020 rero wamerebirimbo
yego
indirimbo ya Satubiyo yose cyangwa akaze cyane
Shaka kumviriza kuna hundi nare imberi ya wengi nama shaka viri uminduke unju mutima na ukwisari kowimezi urjumu nari ndicha kunga ni wabona muko shereji mbawali reichane kuko kwisi na uri perfect jiwe na wetura manu
Susuruke ni ku ijwi rya Amerika radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone rwose tuzaguhamagara pe ususurutse inshuti n'abagenzi
akazina kanje nitwa Nzeyimana Francine nkabamba muri komine Bugabira nkaba nifuje gutasha mama wanje ari Bujumbura muri komine Nyabiraba bakaba bamwita ngenda kuri yo kosiriya nkaba ntahije na mabukwe wanje ari mu Kivurira bakaba bamwita Nzokira Ntebye nkaba ntahije na Jonathan muyomba wanje ari Bujumbura
guba tuyihe ndirimbo se Francis
nta kibazo na kimwe shaka kwiteza
nicara kinga kashi nigita chaka gutuza nkaba budisi yo bamedita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinwa chaka kurya yange ntuje nkabubatsizina chaka kwirirwa mfite surire kuri bushe mvuga mobwiri tuma ngira ubwonko bushyushye chaka kuruhuka maze iminsi ndi tired chaka macupa maremare nka DJ Pius icyari wapi tremo sinimubike mushikachi kuchochezo mu mutwike munkorere massage mundindi kitwa message izinyishuza zo ntimumbire ko za naje
nta kibazo na kimwe nchaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kumbangira Non c'è combattita. Leo, da shaka kuba so easy. So humble, tambo shaka rugambo. Awana na wakurunga oni mumakanya. Sisubia, abanta wankubida no 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 no.
America ikiganiro dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe
nitwa Mani akana k'Imana ni mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Ronge aho bakunze kwita kundiza eka rero ntashya umuryango wanjye benshi bari i Kigali tudaherukanye harimo mukahirwa Solange bakunze kwita mama Keza Hakizimana Felicien nawe ni papa Keza na Keza na Ganza bona abana babo tuje mushiki wanjye uri Musanze mu ntara y'Amajyaruguru umujyi hari ya Imuhoza yitwa mama Massage n'umufasha we n'umutambukanye wenda musuhuje cyane tuze n'inshuti zanjye ziri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza nanone ari mu mujyi Nyanza aho bakunze kwita ku bigega abandi ku izina rya tekinisiye Amani bose reka mbasuhuze cyane mbatake cyane mbahe intashyo nabagize umuryango wanjye bari mu karere ka Muhanga mu murenge wa Ronge n'inshuti zanjye ziri Muhanga n'inshuti zanjye muri rusange by'umwihariko n'abakunzi ba radio Huguka ikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu mujyi wa Muhanga indirimbo rero mu mpindirimbo rukumbuzi ya Mani Marite ibashimishe murakoze cyane Thomas Kamirindi n'ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane murakoze
na urakoze cyane turagushimiye pe
mugire impagarike n'ubugingo
yego twese
Mutima wanje
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza nimero yawe ya telefone haba kuri Facebook cyangwa se kuri email tuzaguhamagara maze utashye inshuti n'abagenzi dususuruke kandi zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu VOA.com ahanditse ibiganiro umuziki Dushoreje ku butumwa bwa Hakizimana Claude. None rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Ego nitwa Hakizimana Claude. Ego nanye ndaho nyine muri komune Bugabira ntara ya Kirundo. Kaba ntayije abanyeshuri bose turuganye muri kaminuza ubundi muri paya France back tour. Abanaje mama ari muri komune Nyabirabo, abanaje na papa abo tuvukana n'abandi bose babanze kuri iryo zina murakoze. Nkanda batayije akazina indirimbo ya Koffi Olomide.
Tukumina sistema de babova, ikirindo zola, nezimagola, l'homme petit. Gabe chitia.
Et tes communications.